突然翻了一名字后说一名字后说突然翻了突然翻
突然翻
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 一名字后突然翻了咕噜噜
突然翻突然翻了一名字后
突然翻了突然翻
突然翻
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 一名字后突然翻了一名字后
突然翻
一名字后
突然翻了一名字后
突然翻了突然翻
突然翻
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 了咕噜噜突然翻了一名字后
突然翻
一名字后
突然翻了一名字
后突然翻了一名字后
突然翻了一名字
后突然翻了一名字后
突然翻了一名字
后突然翻了一名字后
突然翻了一名字
后突然翻了一名字后
突然翻了一名字后
突然翻了突然翻
突然翻
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 一名字后突然翻了一名字后
突然翻
一名字后
突然翻了一名字后
突然翻了突然翻突然翻突然翻了咕噜噜咕噜噜我们把自己弄乱
了突然翻了一名字
我说你弄乱了
突然翻了一名字
突然翻了突然翻
突然翻
突然翻
了咕噜噜
突然翻了一名字
突然翻
一名字
突然翻了一名字
Uzi chaza kaka zisini noma sezinyuke Zikandokazwa imithi vele kumithi salewakazi. Umpiko endoda yazi ethi uyazi kancane ethi uyazi kancane kanjani endoda obudlela ehlawenyuka nayo. Ethi ngiyomazi kanjani umuntu engenamali umuntu ngiyomazi kahle senemali. Wacija umkhonto wenjingocide sengathi kulola nomhlaba. Ubukhali ngemuva nangaphambili ufuze ube ngiwena. Hayi hlaba ngakumisa ngoba neyimisa ukuyedlula zayesabe. Ngithi nguyafaka eprayihede engoje kumazi isigoni. Ungibona ngisegoli nje angithandi ngizozama imali. Angisikhulumi isilungu unless it's business. Yimwe ngicela ngikhothe emhlane nabanye bonke belishuthe belishuthele ngabanye. Unenzalo yekhethelo mama uhamba noba nowaphela ukuzalana zakho ukhetha izizwe. Usho mina ujozako utshala ababheke. Undongwana zibombana bayigutha kuye ngenhloso okuyinayo ngezamala. Zonke zenza kahle ezalithi kanti ezenza kabi ezasenzini yabantu. Anowaxolela amabhimbi ingawacwasa ngabantu naye. Ntombi qomani thina nika amabhimbi. Ye womzibazise ukuhanda amasi nawe uthi ku-S ngayikhiphi iphi namanje sekucula wonke umuntu nje. Uzoyikhiphi u-Andris umfoka aqhuya nehlule lolo. Ngithi giyani niqephuze ngiqashiye ngibe nentombi elandela ifashasa ngithi phela ngilandela inkunzi. Ngisho phela umnyazi wengoma idishinyali yomculo. Imbuzi mawe ehlala kwamade amawe abuzanela khona iy'nkozi eziyophika nawe uzophuka amathambo bhakabhaka. Uye wafona ugobhozile umfoka akhumalo phande ebhongole entumbane wathi fana wenjinga engomeni yakho zonke igumula khona wayisele wayisehlela kancane ulesi umntu akajwale mnambithi kothi vele bengind ukukhala kwesefajasi wakashiya umaqhilize emkhomazi emkhulu wakashiya unoma esotshikazi olunda esigobisa semhlahlana wasukuma wagiye usibonele ivuke lakwankosi ngijayi ngagweba imini imathi usho ulungisana umfokamtshali phansi kwanqulu izinyane lemvuko elibhukuthe nengwe ngemaqede kwaqebeza izini. Usho usidwaba sedikazi ukuluvo ngakhuva umaqala ongenacala bathi kimini bagwaze phathasi bakhipha ama-insaide zonke zenza kahle ezakithi kanti ezenza kabi ezasemzini yabantu. Kusho mina umina ngeke mina ngeke mina kusho mina umina ngeke mina ngeke mina kuye wayijabula inzinza nentombe elandela iy'mpahla zizathi khona bengakhuluma nje phela ukukhuluma kumahhala kodwa phela nsana hhayi uyalifaka ilahle eduze. Kuye wayijabula ujekiseni ufowakhumala bathi ngikhona zikhona wela kithi kanyeni. Wajabula umzazi mani kowanhlanzi kwela kithi esigukuni. Usithe ufowakhumala ebhekviyeni omdeni uxolano kwamathenjwa kwela kithi engoje kwamadala umhlekazi ukinyamazwa mabe no ubuhle emancele eprayede mo ulalelani umfokacele eshowo edlamuni uthalente zakho kwezephathase encane emsinga emabomvini kwalapha ulungelo wasemabomvini kwashongwane ebhekviyeni usinempilo sokhele emsinga esigodini sasesabona uesihle enhleko mginitsha umonde egumede emzimkhulu esidadeni umafika adlule njengesitayile umfoka mlambe ehlangeni wanele ekhumala emnambithi uvandaba ijamale kanti phansi ebhula ocaqeni ingqushela umfoka akhumala emnuti uzuze umtakantshangazi umonde endlovu engumbulu ungqoba yedwedwa umfowankosi khona kwela kithi kanyeni umahoga umfowankosi khona kwela kithi kanyeni ufusibuzi usiketi kwabe wesakabiyelo ubuya uzama nkosi ehleni wadlala kancane uhobosi wadlala kancane umayikho umfoka njengamandla kwela kithi eduna wadlala kancane usiyabonga mfanazo phomoro wegcushaneni wahlaba wathi wanqamuka imbadala induduzo umfoka mthelezi kwela kithi emandleni kingizondile wajabula uthanda oxula efilidi kwamnyati umbali mafumase kwezephathasi kwanongoma usipho sakhe eshonga kwanongoma imsebe ubhelelani izungu kwanongoma evula ugethi wasemalini ematheni ematshemhlope uthabiso magoda zonke ehlazane uthulani masika netranskopi inzalo yasemzobane uthuba zule eshoo uthabani makoyo olunde emahlabathini wandiswa nqala ebhedlini ngithi giyani imikholoshe bafana bephathaza ngithi banihamba nenkosi yomlayezo nibaxhomele nje nibaxhomele nibaxhomele ngithi dlala simba mgodi mfoka mkhwanazo nathi uba kusenguye njalo usala beyihamba unqaba beqolisa usicelisile umfoka mbathe enquthu obenwane ekhamasiteshi ukwakho umfoka khanyile kwangqina uphiwe umfoka gumede ebangeni emakhehla kodwa mina ngithi isikhonkwane sabathakathi usamukele umfoka mtshale emusuwe umadumane umfoka mthembe enquthu wagesi usibonele umfoka mlambe evunyane ningakhohlwa ubatshele ukuthi basheshe bandiza nibengakamili kahle amaphilo kusho mina umfana wenjengabeyisolo bakafakazi nabasendisa ukhozo ladla abagcine abantu abayikhala amanzi ugogo logobela wagobangene wagobisikela bathi lobole ngomshumbe kagilbethi phansi igeja amahade bathi godoli fasile nkobe ziyovuthwa ngoko kusho mina umfana omncane nonengephimbe elibonyeni nomnayo umgogodla ubuye namafutha mtutu kwemzimbene matoto salakazi sithakashaya saziyeli sonisisa kumbathisa kuba sifumbathisa zona iy'botho zendawo uhlangivela le nkunzi enkondo zili utsho nefuzi ipeni elibhala amayisi yebe sagila sephatha simabethela entendweni esandla siyadela ngoba siyalazi ngithi nasi isikimu sami engumqosha ngaso sonyani kuswa ngathi yasho mdladlambi mjalo katholakela ngabili amasango khonelo kwenge lokubuyekha konina kwahadela dogzin ukhona usithembele kodwa mina ngithi umeluse enkunzi endla yodwa wakumela isitendini ikhona imbembembe kamahlale khanyisa wesigedegede emjida mfethu hayi mkotsheli hayi mkotsheli ngithi hayi mkotsheli manani khona okushodayo-ke okubaluleka impela ngithe esiginqini ngeke ngithenga isiginqi phina ngithenga indoda ezomshayela yamnandi into isiphela yamnandi into isiphela washola ikhehla libuza umgubuza kanti lugoqozanga yimo wakho esemdlini yaphela
Kanti uzongithathela indoda